waye mtoto wa Kenya, usewaye ndege aondoka, usewaye bwana umekwenda, waniachia huzuni. Mume wangu we Rwanda ni mbali, mume wangu we nami sina pesa, usewaye minifanye nini, mume wangu we nikufuate, usewaye picha yako bwana, usewaye yaniumiza sana, usewaye bwana fanya ima, urudi Kenya unipoze, usewaye mimi natamani, usewaye busu lako bwana, usewaye nimekonda sana kwa fikira na mawazo, usewaye. Usewaye yaniumiza sana, usewaye bwana fanya ima, urudi Kenya unipoze, usewaye mimi natamani, usewaye busu lako bwana, usewaye nimekonda sana kwa fikira na mawazo. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Wajua na kupenda lakini uko mbali, nifanye nini bwana mie,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Bwana rudi,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Pepo na umeme zaniumiza bwana, nikiwa mbali na we rudi,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Bwana mie,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Rwanda ni mbali na vile sina pesa, nifanye nini bwana sema,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Bwana mie,
musewaye. Mtoto wa Kenya, musewaye.
Yeah.